Let it sunny, ay.
On that
warm kapo wanza na sala. Utembe hapo mkumbuke Mola. Punguza makasiliko kwenye kutafuta manunguniko mwiko. Kama yako bado ipo, wapigana mpaka tone la mwisho. Iwe boda boda, hata uwe mama muza mboga. Wanangu wa bajaji, kesho sisi ndo mabosi. Au wabeba mizigo, kesho nasi tutashinda bingo. Oh na na, naisubiri kesho mpya. Naongojea kesho yenye la.
We are champion, champion. We are champion, champion. We are champion, champion. We are champion, champion.
Najitabilia kesho iliyo njema kwangu. Mungu niondolee mateso na visasi vya walimwengu. I find a way. Napambana mchana usiku sichoki. Yeah, hata na we unaweza kazana kufata manoti. Naisubiri kesho mpya. Nangojea kesho yenye la.
We are champion, champion. We are champion, champion. We are champion, champion. We are champion.